game is over, need to hate. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Paul Makeup on the beat.
Yeah, grrr, cool, cool, cool. Within our tempest, I'm cool, cool, tap, 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 tap. My stitch over chili, your wisdom, tooting up cookie, cat, cat, cat. No, I can feel now, tempest, I'm back as I be cool. Too, too, too. I come and I could die now, stack you when you rip and I video some boy, eat cars, I'm too, too. Too, too, too. No, my tempest, I'm too, too. Too, too, too. Still doing a lot, I'm too, too. Too, too, too. Now I'm tempest, I'm too, too. Too, too, too. Yeah, man, if you feel, najifanya we star. Tena za kifuwa na kulenga kasa. Baba mwene nyumba kijifanya anadaisa. Na kwedi na mshuti, tatatapka. Tulisema tani loga kaka. Mganga mungu ni mtutu sasa. Uchai pia wanaogopa mtutu. Awaji wawo wanatumwa paka. Leta uzalamo ile somi semo. Niseme ilo sombe mini wemo. Lisasi zito ngele soma neno. Napasua fufu na kungoa meno. The wrong number AK-47 machine gang. Peace and bottles many chiti. Nazi mimi ni ya kichwang. No ni kujie wa menuna na mtutu wana rang. Malapiki wa uongo na mimi ni ya zi began pistol na SMG big gun na pamia kitang niki kiwasha waga na poteka mamoshu wa bang nenda na mtutu kanisang mwumini feki na watemezea ibadang bossi kama ulinifukusa kazi na kuja na mtutu leo grrrr tutu tu vidi na watemezea mtutu ta 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 ma stitch wa bachiri ya wizi mtutu na ukoki kakaka nao nikimpia na watemezea mpaka za miku tu 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 na kama na kudai na utaki kwenye ripe na video utambue ikazi ya mtutu tu tu tu. No, but I'm saying too, 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 too. Still doing a lot, I'm too, 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 too. No, but I'm saying too, 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 too. Kwa kila kitu nina chini. Usini sumpue na mtutu. Usijua kajaribu kunitazama usoni. Sunajua nimeshika mtutu. Usijua kajifanya kuwapigia polisi. Na kumiminia tu mtutu. Na kama kusibutu kujifanya weni chizi. Mimu nye akili zipo nusu. Minajua kupola, minajua kuchinja ninja. Sunajua kama nimepinda. Na kutobo kama ukiniletea tu jinga. Na long kumu kama vile mbao ya mninga. Chimpa, baka watu wazima wana niagopa. Sniper, najificha juu ya golofa. Kisikia pao yue imesha kukosa. Mimi ndo kizasi cha nyoka. Bila Daniel Osama. Ituza kuvaa mia banki. Mbona nimezifanyaga sana. Serikali inaniwinda. Kesi za unyama. Usoni na maski. Alafu siye wai onikana. Nigisema mini mwema. Ndakuwa na denganya. Yeah, yeah. Grrrr tutu tu. Vidi na watemezea mtutu. Ta 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 ta. Mastitch wa bachiri ya wizi. Mtutu na ukoki. Kakaka. Nao nikimbia na watemezea mpaka za miku. Tutu tu. Na kama na kudai. Na utaki kwenye ripe. Na video utambue ikazi ya mtutu. Tutu tu. No, but I'm saying too, 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 too. Still doing a lot, I'm too, 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 too. No, but I'm saying too, 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 too.